studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji dimen jogani on bete altinere je lewru octobre 2019 yamde jena yottake aglar leila mutumbutu usman nyale buldo kabaruji do salim jorata bugi jandeto sakira ban kumpetata wi de kaltidal be noddiri dialogue national inclusif fungal halaji fawto do mudu andama sini jingonobe lamo anamila ngal kaltidal wadam fati dalaji gondi leleedi meden di kebene jogala balle politique yo gaji kirdude lamo kolitiwide wana bibbe leddi fu ko imube ngata hen caggal ko bonanda ngadaado fewde e larmi mali bulli kesi e mondo oro hore jo leydi meden di noddi wadi noddango hollitinde wida hakkilaji baltine o hokki tajaral wiide imma daraja ana gondi fa larmi mali o beydene kake haro caldi kabaru balo mali bami coupe mondum d'afrique arandejo marakana jo inado le hitande 2019 de on garan hedaade le journal ngal hore jo federation malien marakana femada caggal ko warti konakire yodi woni sambe kabaru jidi beta ko bismillah modon hedaade jo tamani kala do tawi don leydi ni halaji di kaldal hakkunde bibbe leydi ndi be noddiri dialogue national inclusif fawto do mudu andama de windande de helloji ko yata chapande tati sisiliji kewdi ngoni do mudu hono jam hebirte ndenago hebe wadita yimbe dokkindira juude na kabaru politika ko leydi ndi fu etawede sini jingonobe lam okulti wide ngal kaltidal wadam fati dalaji gondi leydi meden di kebene jokala bale politiki jogaji kirdule lam okulti wide kawrata e ngal kaw tal be kuliti wide wana himbe fukoyde mo be ngatta hen Mohamed Samaseko
kambe horebe pellel lamube ko litina gondi jati e dido dabareji di sabebi mabbe dum huncane hore gede de fuf kedana zumana ci dumbiya nedo goto lamu o wulati fuf kay min kawri do mudum wide ti ala jundi na mbawi dawrede tan bangal kaldal be bibe leedi ndi fuf ngara totum dal hakilaji andon ti ala ji wakat jundi ti ala ji lugudi di bibe leedi mari fuf na hani wattande hakilo denno min mila wide o do batu mawdo o handi e hono dido ti ala ji di so bangal hedube lambe kay be do cultivité dum lataki feko hultako e wi horebe fedde lulinde parti front africain pour la démocratie be hedube lambe ngal do kawta hun tanay fi hore bibe leddi fuf denno be darda parti fi be leddi ndi paw jike mun en e kabar mudum kedanan un sar hore jo parti fad kaldal nawab jati hun tanay hore bangal kambe lam ko be ka waafi dawrude dido telaji leddi malinde wakkat wadi non mi cultivité na hani bibe leddi mali jodo halda ngara tutundal hakilaji ka ko lam ko be gondi dawrude wakkat jun o nanga fi hakkilo meda josifaji di mbawta fi hun tande hore tabereji di min kuliti onande leydi malindi andon wona fi weli yonki am halde dum ka non dum wurdi andan wiide projet o do kabaru o newa mu nya mudun yo bangal kalfna be kabaru landinal kawtal ngal ane mudun dun kabaru sariyaji mo pasuji sapo enay der etobere ander mudun na hulita no kawtal ngal hani landinede fadden den honjo toba joka kuliti wiide ana hani holare hun tande hore yalla kala ko hawra e do mudun nan nafa ile ngal do kawrtal
golleji ngal kaltidal dialogue national inclusif anakani fuddude beta ko o le commune ngaji temerji e tati gondi le leji meden di komandaw en kanyu en daranto kabaru kake mudun denagu mudun kanye du sariyaji no golle o yarata kabaruji mali hejoji ci jotamani fana bay habbe do whatsapp nelde bata ci jotamani do numero 770158 01 mobil minisma gotel gondunongol e larawade nabbi bete kenyan do bombore dum wadi agel hokole e region kidal casque bleu goto dum kufunaaji bulbulaaji goto yonki mudum hedde ke hen nayon wobbe barmi le on wattu goto dal e malfaaji ngadi hakkunde yimbe minisma kanye e jombe en kabode banda ngoni le lamu banyangara region mopti neddo goto barmi hen be kak be kuliti wiide be dibbi wadbe wadde bonando dum wonno ko horebe mabbe kuliti wiide taggal bonandaji ngadaadi fewde e larme mali bulli kesi e mondo oro horaju leydi meden di wonko wi dow mudum ibeka wadino dango wiide himbe baltina hakkilaji mu ben o wiidu imadaraji ana gondi e bamede fa mangal par e mali beydene kaborde Mamadou Samaseko
kana ke leddi ndardi gouvernement o yo watana kabar mudum hakkilo sanne sabi e wi kanko Ibrahim Boubacar Keita kultido dun e le mette ko wadi to bulkesi ton na jaba kasen wartude e meden bangi goddo kanko president Ibeka o holiti wiide yela mako yo conseil de securite mo oni jabana kala ko woni sembingol bawde habbo yimbe le ministre e wi mako yo yela mo lede G5 Sahel ngadi gila boy adadu dido masibaji di beydiki e wi gouvernement o yo chapani tato en jotto kabbitibe leddi Mali ngoni keddibe e kabar mudum tabani sappo e taton e do chapane jeegom mom kultabe majjibe njitama sappo e jeegom wobbe dun nato sur docteur sumine dolo seware bangal sawrede e wi honjotobe yoga dido kipali to pulkisi e mondoro ngoni di larmi mali buri fuf hebde mursere e mudun chagal ngada di e les d'accord de jura wattu leru mars 2019 e wi mabbe dido masibali fewde e fama embe na hulta jati yargul chagal ledindi bangal wadinde nagu gilla hitande 2012
Ministre commune do jande do wure holiti wiide windugol hebbe bakke heebe uttu 2019 do bembe ande be noddiri pre-inscription en ligne fudan altinaire handen jeddi lewru octobre do timowa ala noga enay lewru novembre wattu minuit ministre o mijintine wiide fa keba janga jande do wure wajibe kana ngada pre-inscription en ligne o wi du bentan bawi hebude bourse na hebude nafa centre national des œuvres universitaires senu musel en fuddube joni golle hono hedum ngarata latawade le o golle dum wonno sisli nyaloma kejanaado musel en jambinaado le cakita yonterende do mali do hikka yambere mudum waddi pale kulba yeso horaju leydi meden di horebe bali mabbe de koliti wiide leynde yambere ibeka ndarti e horaju gouvernement o don docteur Boubou Cissé wadda ko wayfu fa wadda ko woni e himmeji mabbe kedde ko Adama Fomba kejado hala syndicat janginobe signinimbe 10 lewru octobre wi Mahmoud Samaseko
kana ka lidi ndi ami adi denno minen domi dum yo golla dum holti wiide yo premier ministre kanko gondo dum ministre kabaru kebbe dawrano tobbe himbe jamandi kuntenta hore kala ko hawra e domu dum golle no fewiri yalla kabaru golle e gurdam janginobe be na fewa dum do ko holti ko awra min sanne denno minen min lawide minen fuf kani be dorade yakawere yewde syndicat embe yottade sarabe sukabe lekoy e kanyo fay lamu o min mi lawide dum darande sukabe be famda fi o do kabaru minen yela amen wana fi wadde mutreji golle kay uru fuf tobbe himbe jamen di ngatene hakillo denna soni gouvernement o golli yila kanko kana ke lidindi sikwala dejere hewtete hitande jande hikka yila amen yo lam o watan hakillo sanne hitande fuf yambere o do witti mawuri muslimbe
kabaru haro chaldi marakana coupe d'afrique mudun gadaado hitane 2019 de mali bami des war mudon ko arande mudon o coupe bama le sakide yonterende konakire mali hawi ko duwar baddi didi e goto horejo federation malien marakana fimada ko be ngarti konakire dum holiti hono be ngadi debbe kawi ko duwar bamdo o coupe labe jeddi jokkinderde kede ko mamadou dipa fane wi siaka jettara waddu faccitan mohammed samasek
la mobilisation
madraji bangal fanda gondo bamdo odo coupe o tiagal kawrute joy denno bien faba lamko be bangal kanko ministre humanitaire sukabe e kany haru sembe chaldi nafisane ferari dum dun dun changul hore kabar mudun wonande kartunabe kabar mudun entrepreneur mbe kany fay tiobe kunibe jati barabe jabata yo cote d'ivoire fiabi be do be odo golle o na buri dubu chapantati denno kambe kaybe kuli koy mabbe andon marakana o yo haru sembe chaldi tugida do kabaru sefa wana fi kalsi sefa sabiyo kabaru dewral gondal ji iraku kala ko mani be kabaru marakana o do hala goto fawi woni figul balon wonande yimbele e si dubi fuf yo haro sembe chaldi mo mudun basi wala jono jangala e kanya sipro e konande mudde pol
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
kirabe kabaru jingondi le region ngaji meden di masibaji kewdi ngadi bi nokku gondo le commune kor aswere jabbinende ne do ngendi di goto himbe be anda ngoni bari dum goddo do gonnodo do lawol himbe wobbe be anda ko ngoni pelli jabe do mu do barmini dun soldats em mali njukki tege jaggal warbe di bonandaji ka nen watti jone be gondi e darabe keba be kambe gondi darande na ngendi bindi fodo arande je bureau kesso jeunesse banamba mo mulay idrissa sempara woni hore mu wadi alan kenya banamba fanda batu arandejo o fa o anda be o golli data gombe le bureau o be kaltide do dosariaji conseil national jeunesse mali yimbe debbe e njoyon woni wombe le bureau o kawre o batu noka e njadon juri le gelle commune o gawo tugule keccel gel walda e yonki tew mudun tawama le nyageje le galle goto gondo le diande jadda berde gennendi do wadda e mise sa helkiddo tiagal o masiba policier region o nangi abba galle o horgo an wonde wadade fa ande hom wono inna suko o wattu jono be kuliti wide joni woni labi didi jukkinde le yontere watere tanko tugule dido e keccoy nyano padda le gendi gawande sakirabe do kadde kabaruji ka kedde hedade yewtere parlon de l'environnement de ana wodi wassalam.